Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Kazimba Mugalu, asabye Paalamenti okwanguyako okuyisa etteeka erissaawo yinsuwa y'ebyobulamu ey'abannayuganda bonna bafune obujjanjabi obwegasa awatali kudaaga. Dr. Kazimba abadde akulembeddemu okusaba okw'okwebaza Katonda olw'obulamu bw'omugenzi Major General Francis Takira, ng'ono abadde amyuka omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ery'omuttaka, ng'ono ategeezezza nti ebitongole ebimu bisobola okuwa abakozi baayo obujjanjabi obutegeerekeka nga UPDF bwekola, wabula bannayuganda bangi bawangaalira mu mbeera ey'okunyigirizibwa nga tebafuna bujjanjabi bwa mulembe. Okusaba kuno kubadde mu kkanisa ya All Saints Cathedral e Nakasero.